Kodwa
ngisasho mina ukuthi angikho umhlophe kanje.
Khulela.
Mfana yellow bone, ubaby boy loyo. Noma ungakwata simomodi yami.